be the boy. Nothing can be tena. Make your pogo the one. No, 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 no. Nashanga, kwa nini makonde? Skondo mishikana na makombe. Nakabodika konde. Wauni wamekikosa kikombe. Umebarikiwa, amore mio. Eni vichino, kumbe filipino. Nani amini, wakina mimi. Kule amini, yeah, yeah.
Mapenzi yana siri nyeti. Uwezi shinda kama beti. Ata ukiwa na Vicenti. Chaeza chomo hata cheti.
Shaurisho na enzeza we. Kishoga na nyenye nyezo we. Nyanji manafune na we. Kamenzi nikale na wewe. Shaurisho na enzeza we. Kishoga na nyenye nyezo we. Nyanji manafune na we. Kamenzi nikale na wewe. Tiamu. Bukoni janguni tuka waone wazazi. Yeah. Kisho mwone tangazimi. Tena ndugu zangu uwajue kina nani. Yeah. Kwetu wando cheku cheku mavaza kini jikenda utavaa jamani. Yeah. Ukamone ya mso na jekom uwambie wini nani. Yeah.
Nilipokona nilibaki kama bubu. Nikashanga ntapataje mtoto wa Ayubu. Mungu nilimusujudu haka nipo mwana. Sasa tunapaa tumefunga ukanda. Juhu ya kitanda, yani njia panda. Mapenza kiforongo yanaleta vitisho. Kwangu singa beat, lipo tibitisho. Nesukupi vitisho, ebu nipebusu. Nikupe maagizo, wendo maipu. Mimi nawe paka kifo. Singa beat.
Kucheku, ando cheku cheku, nakuenza shumwe,
nakuenza shumwe.